ya. Hey, Ashile filter ela ya tla hape. Hey, filter ela ya tla hape. Hey, wee. Exclusive. No introduction. Ke tla utlwa ka voice. Berebere ka mabana. Aga robala.
Show.
Mme ja ga re ila ro. Ora.
I got you.